Black Blog, Caldeo Studio, Will Walk, Alec Walk, Walk, Lil Shafi.
Argaysan ku xayaadayna, jawi dagan waan baashaalayna, biyaha bi madaxaan furanayna, noobood waqtigeena qaadanayna, dakhlaynayna, dakhlaynayna, tumanayna, nalka caasimadaan daarayna, geeska gees baan shidanayna, hip hop baan ku waraabayna, sida tuubaag baa u shubayna, beeg raadis baa ulaynayna, meegan dhulka ka dhigayna, toban sano xabsi baan u dirayna, naga hoogan la wareegayna, toban toban cunug baan ka dhilayna, ay yarta maan ku heesa, raabkan camal may ka haysa, anigay adi iga ka haysa, sida balwadii waad ii haysa, calimadi hid waad waalaysa, cirka ku jirta waad duulaysa. Ayadoo shidan bay suuqa galaysa, dali saac lay deeq qabanaysa, jababkiisay lacag ka guraysa, jacayl been ay ku abuuraysa, qalbigiisay deeq ka xadaysa. Guruxay kale jawi nala qaado, awa anaga kale nala waado, dadigaha huna kale nala daawo, masalaf biyu harkisa ka daawo, jawi ka jawi bartada ku daaro, dekadekada hala wada waasho, jawi dadi halisgaran waayo, nina yabixin intu gaadhayo, bella uma socda jawiga iwaalayo, haddan arko waxaan guriba ma aadayo, bella oo kale guriskadaya helayo, haddan dhimanaya xita maba diidayo, hargisanahay niga wadna baranaystan, rabkana kulaylka u dulqaadamaystan, dabyo halacbanahay wanagu dhimanaysan, nasoo fiidiya maxaa kalad qaadaystan, dhikan galaynaa atina ma gaadhaysan, dhulka joogtaan atina ma gaadhaystan, hadaalina weligiina ma gaadhaysan, jafi haddu subaxoos.
Argaysan ku xayaadayna, jawi dagan waan baashaalayna, biyaha bi madaxaan furanayna, noobood waqtigeena qaadanayna, bakhlaynayna, dakhlaynayna, tumanayna, nalka caasimadaan daarayna, geeska gees baan shidanayna. Argaysan ku xayaadayna, jawi dagan waan baashaalayna, biyaha bi madaxaan furanayna, noobood waqtigeena qaadanayna, bakhlaynayna, laynayna tumanayna nalka caasimadaan daarayna geeska gees baan shidanayna hip-hop baan ku waraabayna sida tuubaag baa u shubayna beeg raabis